spray. Hey, a trend boy taking over. Nikki broke mama. Cut levels, we are here, we are fire. Mama bula moto chitia. Konda ba konda balala tobuba. Yeah, bukwa no gwa no gwa na tereka. Bira tu gamba ko aliba wakutwa. Yeah, ono mwana anumira design. Si Facebook slayer tayo ya zilaiki. Agini la moko mazina gali fine. Kaina migambo tayaga la stress. Mikaushi ya fine, shi ya kila. Wala mama lala kichito mbwana ya bireka simula bya mtima kwande kuna fuwa
no mwana
say
never let go
abante tana la bika
no mwana sio tando
no mwana simufirika
no mwana never let go
abante tana la bika
no mwana sio tando
girl simufirika Facebook diva trend boy diva she a fan Twitter she not really gold digger. Call me dada, ono tampona. I got the money, bali, baba mpita maswaga. Make out she a fine, she a killer. Ejefa sabu wala wa malala. Ibya chito mpano ya bireka. Kasi mula vya umutima kwange kuna fuwa.
Ono mwana, never let go.
Abate tana la vika.
Ono mwana, she out alone.
Ono mumerika, simu firika.
Ono mwana, never let go.
Abate tana la vika.
Ono mwana,
ability, eteleka dignity. Love we have the positivity. If you get now with the opportunity. Yeah, ono mwana ankubisa stylo. Stylo, jigate kwa smilo. Yeah, wabaleka milo. Bali, wabaleka milo. Make out she a fine, she a killer. Ejefa sabu wala wa malala. Ule chito mpano ya bireka. Kusimula vya umutema kwa nge kuna fuwa.
Ono mwana, never let go.
Yeah.
Ono mwana, she out alone.
Ono mumerika, simu firika.